kunyumiza awaninira obulamu bwange zebuli kyensaba omwana naleeta nebaza mukama yatonda omutima guluma lwakubeera kwe n'obulamu bunyuma lwakubeera kwe
waliwo omukyala abange nze gwe nasiima zenina omukyala abange nze gwe nalonda waliwo omukyala abange nze gwe nasiima zenina omukyala abange nze gwe nalonda
muwala omulungi omuteefu
ddala mu butuufu omusangawa
muwala omulungi omuwombeefu
ddala mu butuufu omusangawa
bananga baana b'ennaku zino kale bajoga bavuma era baswaza waliwo banonda b'ennaku zino olumugambako madamu n'avuma